Yo, Kunda Machine, aina shiva fizo mujivele.
No, 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 manofatinyo.
Pepindi ine wako, inayopati mapako. Pepindi ine wako, waiweyo. Waiweyo
wako, amene ndi kufuna dzaku male. Ananga wose ndi kufuna dzasa male. Tikabeza dola redzeza tandiza bale. Chifugwa zose zineyo ndina koza kale. Nikudziwa kumabwela jawa kapasule. Hamafuna atatile kanita koma sole. Nimadziwa ntima mwako nakasikika kale. Ndiwewe kamene adzakale pachidale. Kufana choncho kalangati pachipale. Chikonde chatu siti malola anhandale. Nita kukonda abe olo nita gula njale. Nita one teta kuti utasangalale. Chifukwa ndiwewe kamene inendinga male. Kupika chakuja kutuka limozi mbale. Sindifuna kazi enawa achikale. Nimafuna okongola ngati zanishare.
Pepindi ine wako, inayopati mapako. Pepindi ine wako, waiweyo, waiweyo. Pepindi ine wako, inayopati mapako. Waiweyo, waiweyo.
Chikondi changa sicha matelo. Amena mati nyoza nduku zana pala lelo. Hamati wona ngati tima vala za mbelo. Ambuya mati konda sangati neke motelo. Amena mati heta zingo jabe telelelo. Mapana mango suta zoti neyo ndine dolo. Sama ziwa na waika kale mumbotolo. Nima kala ndila zopa menepo nikatelo. Mapana zingo fusa ndani wailo wadelo. Anga kaleso ndani ligunda akatelo. Nita kukonda abe mpaka kutabwe langelo.
Jikonde nza kupata pepi iwo za chikonda. Za chikonda. Kiza kondana.
SF Records.